cha ushamba. Ukilala sisi tunakula bata. Mambo yako Facebook na Insta. Ukitaka kila kitu utapata. Washa data, wacha ushamba. Ukilala sisi tunakula bata. Mambo yako Facebook na Insta. Ukitaka kila kitu utapata. Amka asubuhi na kutana na Wanani follow. Washa data, wacha ushamba. Ukilala sisi tunakula bata. Mambo yako Facebook na Insta. Ukitaka kila kitu utapata. Washa data, wacha ushamba. Ukilala sisi tunakula bata. Mambo yako Facebook na Insta. Ukitaka kila kitu. Wanani follow. Washa data, wacha ushamba. Ukilala sisi tunakula bata. Mambo yako Facebook na Insta. Ukitaka kila kitu utapata. Washa data, wacha ushamba. Ukilala sisi tunakula bata. Mambo yako Facebook na Insta. Ukitaka kila kitu utapata.
Yeah, you know how we do. It's your boy Dragon Kill up in the building. Got my nigga G-Boy up in the field. Do not watch your doctor, I'm still. Yeah, let me go like, yeah. Let me go like, yeah. Yo, bring the vibe, 1, 2, 1, 2. Bring the doctor, I'm born and them niggas on full, yeah.
New sound.